Namathobeli Makhumalo wakamseleko. I do speak out with Osinewa wakamkhize every Saturday between the hour of 10 and 11 a.m. And namhlanje we are talking adoption here on The Balance on Vuma TV.
I'm Lucky Sparta. I do the weekend breakfast show Saturdays and Sundays, 6 to 10 a.m. Oh, it's coming in Denzel, I'm sure.
Yes.
Very complicated.
Yeah.
Tell the story.
I think it didn't have a cool game enough with Lucky because Mbugelu Tekaya Oti Yena wa adoptwa and izinto zakhe zimhambele kahle, so ufuna ukucaciseleka ukuthi ngiyenzeka yini ukuthi khona kumthelela wokuthi waye adoptiwe because of thina ndwe mnyama. Siyasazisa kakhulu isintu and esintwini there are lots of things ekufanele uzibheke makhulunywa ngawe nje uwedwa owalapho kuleso sibongo. Imagine ke a situation la khona kusuke sekukhona umuntu o-adoptiwe. Siyazi adoption goes a long way. Ngaba kuthatha umntana kadade wenu umgcina uhlale naye, wenzelwa kanjani izinto zakhe, impilo yakhe sekufanele ime kanjani, or u-adoptile umuntu nje or umntwana ongamazi ozoqala like impilo entsha. Zithini izindlela zokuthi kufanele kwenziwe lento ngazo ukuze angazithola umuntu ethi kuyalunga akulungi mhlambi lokho mhlambi lokho. Sure wena futhi lakho uzoba nayo into because yena ufuna ukuzwa kakhulu from that aspect ye spirituality.
Kuzodepend ekuthenini u-adopte kanje. Mhlawumbe ngabe siyibuka nje i-adoption generally ukuthi uthatha umntwana uyamkhulisa, yena ukhula wazi ukuthi wala ekhaya, kuthi ngokuhamba kwesikhathi usiyathola ukuthi hayi kahle kahle akazalwa yila bazali bobabili. You know? La ifike ibe buhlungu khona ukuthi kusuke kukhona vele umzali, kusuke kukhona abazali vele from the onset.
Yes.
Yeah. Sikhona isibongo, sikhona izibongo embili, sikamane, sikababa, somewhere in the
biological parents,
you know. But uma ngabe esebenzisa isibongo sala adoptelwe khona, then iproblem izoqala ngoba uthi uma ngabe enza izinto ngoba igama libalulekile. Igama nje leli nje olisebenzisayo nje ku-ID kuphi kuphi la nje ubizwa khona kubhalwa khona igama is very important. Because iyona nto ekwenza ukuthi connected direct nomsamo.
Yes.
Isibongo nje siba yi-issue even noma kuthiwa usebenzisa isibongo kahle kahle kufanele ngabe ubizwa isibongo sikama.
Yes.
Wena ubiza isibongo sikababa ngenxa yokuthi mhlawumpe wabona ku-right kwenza lokho yabo. Iyakushaya lo still yabo. Ngalo mzuzu uyazazi ngizalo lobaba ngizalo lomama, but ngenxa yesibongo esingapositionile kahle yenza ukuthi manje i-signal noma i-connection yakho nomsamo wakho bese ingapheleliseki, ungathola izinto zakho zayiqondana. Yabo.
Manje put like mina into engisabisayo kuyona yonke le nto leyo ukuthi abantu aba-adopter abantwana akusibo bonke abazi kahle nabacacelwe kahle into zosiko. Abanye abantu bayafana nathi nje uMakhumalo, ngiyaka-adopter because I need a child. And mina umntana nami ngiyamthatha ngokuthi ngiyamthanda and then inhliziyo yami iyamkela ukuthi owami and then ngimbiza isibongo sami. That's it. And uma ngabe kuqhubeka akazi like you are saying ukuthi and then ukhule engazi ukuthi yena akasiye no wala ekhaya and then kuzoqhamuka wena futhi lakhe mase kuphambana izinto sewuthi and then no khona kwakumele niqale nizenze. Ngicabanga ukuthi mhlambe to enlighten us ukuthini ekuthini thina singazazi lezi zinto. What is it that we are supposed to do? Because I mean ngempela futhi lakhe nje kulula ngiye stolo ngiyafeka umuntu kuye
hayi mase discoverile ukuthi awuyena umuntu wala ekhaya, uyena umntwana wala ekhaya. What we always preach ukuthi ayikho into ebalileke njengokuthi kwenziwe inhlambuluko.
Yeah.
Ugezwe isimo ozalelwe ngaphansi kwaso.
Yeah.
Ngoba kunakwenzeka ukuthi vele kwakuyiplani labantu abadala ukuthi ungakhuleli leso sibongo salabazali bakho
ozalelwe kuso.
Yabo. Wawuso move for whatever reason ababeyibonile bona. Yabo ukuthi nanku umndeni wena ungenzeka nje ukuthi hayi ukuthi uadoptiwe, but it was a bigger family abantu abadala way before fig uthi nasi isibongo ozokhulela kusona. Yabo. So ke what you normally do, what we always recommend ukuthi ayihlanjululwe indlela ozaleke ngayo.
Okay.
Ebese ke uqhubeka unless otherwise kukhona inkulumo eyifikayo ke manje kuwena ulele. Mhlawumbe sekufika ke sekuthiwa hayi ke do this, do that, do this, do that, because if we journey of self-discovery and doing certain rituals in the process. Bazokuphendula abantu bakini la bangasekho. Ofika nje mhlawumbe ugogo or kuye kwayena uma wakho uma uthi washona or ubaba wakho uma uthi sawahamba yabo. Afike pushela intatha ayi kahle kahle wena isibongo wakabani yabo.
Yes,
ifu kune problem but njoba ngeke ngasho sengicela ugogo.
Yes. But
what you always say is that izinto njengalezi zidinga ukuthi sihlale phansi bese sibuka ukuthi lezo zinkinga zinkinga zini siza kanjani yabo bese ke si recommend ake accordingly but nje generally you have to go to igezele le nto indlela ozaleke ngayo then bese uqhubeka ke nempilo ke going forward yabo
but like iyazi ukuthi ngicabanga ukuthi there's a lot ekufanele ifundiswe abantu abafuna ukadopta abantwana ngoba cishe ukuba kungakafiki nasekutheni uhlushwe izinto zesintu uhlushwa nje impilo in general just because wena you were adopted abantu nje banakho ukufuna ukukutshela uyazi ukuthi kubhlungu kanjani ukuzwa ngento kade ungayazi uvele uqhamule sewuzwa ngayo emini I think nalokho kukodwa mina kungakuaffecta kungakafiki ekutheni uzoaffectwa izinto zesintu ongazazi uyingane nje uzwa ukuthi enene ngoba le nkulumo zifika kancane kancane and abakuhlali awukufiki esikhathini la khona because I think mina iphathe enkulu fayidlalwe ilabantu abayibazali bakho abasha ekufanele bakuhlalise phansi at some point bakutshela ukuthi ufike kanjani la ukhona thina ke ke good luck iqiniso lithi siyasaba esikhathini esikhulu ukukhuluma siyasaba ukuthi mhlawumbe mengabe ngikhuluma lo muntu uzoyithatha kanjani lento le ngifuna ukuyikhuluma kuyena siba nalento lena yokuthi sibe ignorant sikafuna ukucabanga ukuthi at some point kunomuntu ozomtshela and mina ungamtshelanga wena sezwa ngabanye abantu cabanga inzondo ezoqhamuka out of that and umuntu sezoqala bengto eyiningi ngathi sesizwayo 1 no 2 no 3 wami ungahlangani kanti ingoba nakho kunezinto kunemfihlo so yonke leyo nto I think iyadinga ukuthi abantu badlule kuleyo kuleso stage sokufundiswa because ungafundiswa nje ukuthi nanga umntwana uzomphatha kanje but ukukhulisa umntwana is a journey so uma ukhulisa umntwana ziningi izinto ezingahamba kahle nezinto ezingahamba kabi so kubalekile ukuthi nje kwathina singafiki kwa spiritual foot like kuba ukuthi la sikhona sikirishile yonke into ayikho into engaba izihibe as sikhula sihamba indlela you know even to introduce umntwana kubantu ba layikhaya you know it goes a long way adoption can be decided by two people which is umama no baba but there is family so what do you go to family uchaza ukuthi yelalelana now we deciding on this kuzoba nama differences and lawo ma differences azowenza umkhuhlane kwawona lawa efamily so I think there is a lot
usho ukufanele wendo ezovele nje ibe secret ibe part wakwazali if a case in law uthola ukuthi umntwana utholakala nje esemncane akekho wazi even nama siblings akhe awazi ukuthi lona kayena wala ekhaya
the problem but like the truth has a way of revealing itself
I'm
worried not unless if you're going to be able to just leave as umama kube ngazuthi nidlala igame yokuthi you came back pregnant
but what if the truth labazali abakadoptile ke manje
that's the thing
izo
two and then I think but like nje mina honesty is the key ukuthi abantu babe honest and ama stages bangaweqi uma sekufanele sikhulume ngalokho sikhulume ngakho uma sekufanele senze lokho emsamo senze kona because I'm sure i case yomntwana adoptiwe ifanele i treatwe ngendlela e different at all times because kunezinto ezi trick eziningi ngeke kuvele kuthiwe nje
mina wesi mangabe kuzothiwa ayi like haye izinto zasemsamo sizenze
Yo, that's another one. It becomes difficult. Oh my God. Umbukelo wethu ekhaya siyothi siyiphetha nje uzobe sizakele.